DaCimSafi.com.
Does your father know? Na chapa tika unga wangano. Lili chapa shi yule nguna wabano. Friday, nikona bunda walalo. Juu ya shingo ni kangeta. Juu ya macho ni kangepa. Anaomba omba sana ni kabega. Elfunga nyama, mini kabeba. Ule si ni Sophie wa mam. Enda, ambia Sophie ya kam. Tukiko sana ita kofi ya nan. Ali inama nikapatia kofi ya nan.
You miss.
Tena jua kila mtu haina ushikaji. Mitena jua kila kitu nani muaji. Wajinga jinga katha walienda na maji. Wakafuliwa kama daga wamekufa macho wazi. And I set my boundaries na misukule. Nikiona kama sikuelewelewe pita kule. Nimesha choka motherfucker kwa fundisha mule. No mask na ndo bus nimefunga shule. Siulijifanya tough guy where you act crazy. Why now you cry like a little baby? Situangalia kitu gani kilicho kulevya. Next time situ entertain such a behavior.
Empire, King Kak, Darasa.